EMP Records.
De Amora. Genge la Bundoxi.
Napa hataniwa. Masere, taniwa. Izikierere, taniwa. Dambi zangu, taniwa. Akiwe, taniwa.
Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover.
Young priest, nasikia unaitwa Baha. Juu sinwa zing, batu sikia tunagabaha. Juu kani jing, vimeshika mara kadha. Labda nileche mchuma, nikaseti kwanza wata. Labda nileche pupa, nikachome kwanza shata. Labda nileche chingri, nisitumpe kwanza rata. Ama nikateke wale sizwa ibada.
Kuna matime ya tamani chana.
Kuchana.
Temptations kiu ya dhyanga.
Ya dhyanga.
Injili yangu inapingwa sana. Wakini cheki na odi wa muranga.
Masere, taniwa. Izikierere, taniwa. Dambi zangu, taniwa. Akiwe, taniwa.
Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona.
Eloi, Eloi, mashada fangi gani. Kamande wakio itaipa gospel hewani. Mtoto wa mama bifo tuanze ni naswali. Kwa kesi ya binguni neza nitetea kweli. Mgenge ni mgenge for real. Na njege ni njege for real. Kasha I backslide, mina joo na ni feel. Sijai towa tail na mikuli wana get.
Odi hoko ni mapitio. Majaribio, umetoka mbali tega sikio. Na leo tuko studio.
Masere, taniwa. Izikierere, taniwa. Dambi zangu, taniwa. Akiwe, taniwa.
Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover.
Nangetai holy water nikashika ja. Warasta wote kweli wameumbo na saja. Holy communion wezi letanga na jag. Wangu sema ati labda umeni dump. Da, da, labda uko dan. Ba, ba, labda niko ba. Nikudhokia juu, labda niko bank. Ilumi sema ati labda isasha bank. Gun, gun, uskini na gun. Juleo mtuwa anauliza kama ata ban. Bang, bang, washa washa bang. Bang, tang, washa washa bang.
Masere, taniwa. Izikierere, taniwa.
Today, mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover.
Tuna craving.